baguyumo bahabonera basi yakuma amashaje baguyisari barahahembukira urugo rwusu y'amahoro bimigisha isendeye bagenzi ngo rugo ruhire namwe nibo tubifurije
iyo Yesu ari mu rugo ibintu byose biba amahoro ivundiga neseza haramutse hari urukundo abana biga kuvuga aho ha izina ry'Imana mbega urugo rw'amahoro utarangwa amakemwa umugore yita umugabo we umutware w'urugo rwe umugabo afata umugore we umutima w'urugo rwose abana barubahana bagahora bahimbaza Imana ubwo buzima bwuzuye imibyiza nanjye nibwo mbasabiye
urugo rufite Yesu nta kiruhungabanya
Iyugeze muri urwo rugo usanga runejeje ibintu byose bitunganije byose biri ku murongo ijuru ryose riramanuka ikaza guterana nabo indirimbo zuzuye ishimwe nizo ziba muri urwo rugo nyiri urugo araterura ati abagore bagenza neza ariko wowe mugore nkunda n'ukuri urabaruta nyina ubundi ahora aseka urugo rwose rukamwenyura mbega urugo rwuzuye amahoro nshuti zanjye ndarubifurije
urugo rufite Yesu nta kiruhungabanya
Abashaje baguyisari